Mana fi toxic,
banjinyeya bakulaba ne bakulimbalimba olusi bakubuza omukwano nyina mungi nnyo kyere temuli byakiyaye sirya fere
bwe mba nkuswaza ngamba sagala weisengako mutima kunuma nga ndawonekolezako
sagala ommalire ebiseera sagala onfuule mulera nsejja nakulope wa museeyi mugambe mamunabeera nkaabya
tompana bobatonjagala tompita bwe mbasikusana tonkozesa nsobi ze nonumya kasente kano lengenda
tompana bobatonjagala tompita bwe mbasikusana tonkozesa nsobi ze nonumya kasente kano lengenda nananjagala
olibani oyo
olibani oyo
wanna give you good loving, show you my loving. Take you to the place where you never been before. I wanna give you good loving, show you the loving.
You know me love ya, you never leave me alone. Me can't be without you, girl. You know me need ya,
need ya
every day of my life.
Nyawa